Me my boss a talking good love for the golden home.
This is the remix.
Hey yo Vicky, let's go.
Vicky,
mama, pena. My skin in a touch of Rihanna. Pena, pena. You man a mina, deka. Niko miko noni mwake. Kila kitu kiko beta. Wangu wana, pena. My skin in a touch of Rihanna. Pena, pena. You man a mina, deka. Niko miko noni mwake. Kila kitu kiko beta.
Yeah, I say pose. Injili yani mada. Jina lake takatifu nyope kama pamba. Father God amenifanya mina deka. Sole mkale pondis mina taka ni kushow hey. Gada nyenjo lali mipaka ni show vene God imso paka ni mefika hapa. Yendo king yendo everything afanya niko poa. Ah yeah are what?
Mbuye mbuye memnea. Na msifu juu amenitenda. Matabu. Matabu. Ata wewe ukimkutia. Matabu, matabu. Kuna wenye dhambi wengine takatifu. Chua likiwa kali na wawakia wote. Wengine tanda tanda wengine waminifu. Mvua ikinyesha inawanyeshea wote. Kuna wenye dhambi wengine takatifu. Chua likiwa kali na wawakia wote. Wengine tanda tanda wengine waminifu. Mvua ikinyesha inawanyeshea wote. Penda, maskini na tajiriana. Penda, penda. Yumana mina deka. Niko mikononi mwake. Kila kitu kiko beta. Uwangu wana penda. Maskini na tajiriana. Penda, penda. Yumana mina deka. Niko mikononi mwake. Kila kitu kiko beta. Mungu wangu wana penda, penda, penda. Na sando mana mina deka, deka, deka. Mungu wangu wana penda, deka, penda, deka. Anani penda na deka. Mungu wangu wana penda, penda, penda. Na sando mana mina deka, deka, deka. Mungu wangu wana penda, deka, penda, deka. Anani penda na deka.
Ukipita na come through.
Come through.
Wamana na msifu. Maombi ya na jibu.
Jibu, yeah, 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 ameni bless, ameni penda. Huyo ndiye real, really mumba. Amenifanya niwe mkale, tangu kale. Jina lake lanifanya mina deka. Ai, kama si God, Lord, singwa vene niko. Ninge baki mchekwa kama kale. Lakini amenifanya mina cheka, mina ruka. Jina lake takatifu lanifanya re. Mungu wangu ananifanya mina deka, deka, deka re. Ai, Mungu wangu amenifanya. Yeah.
Wangu wana penda, maskini na tajiriana. Penda, penda, tumana mina deka. Niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta.
Deka, 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 ha. Selokale, gada nenjole.
Mungu wangu wana penda, maskini na tajiriana. Penda, penda, tumana mina deka. Niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta. Mungu wangu wana penda, maskini na tajiriana. Penda, penda, tumana mina deka. Niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta. Hey.